Bawo wethu wasezulwini, ilizwi elivela kuwe lingathetha okukhulu kunako konke awathi umntu nangaliphi na ixesha waba nokwenza okanye akuthethe, ngokuba abantu balindele ukubona wena. Kwaye siyakubulela ngokuba kukho abo balindeleyo bajonge into eyakwenzeka.
And when the people are thirsting for something,
kwaye xa abantu banxanelwe okuthile, inzulu ibiza inzulu, kumele kubekho inzulu eyakuphendula olo bizo. Kungoko ke silapha ngokuhlwa nje ngokuba kusezintliziyweni zaba balungiseleli naba bantu. Ukusibiza sihlangane sicele inceba zakho nentsikelelo. Sikholwa ukuba uya kubaphilisa abagulayo, usindise nabalahlekileyo, uze ubonakalalise ilizwi lakho. Kwaye siyathandaza bawasezulwini ukuba usiphe oku njengokuba silindele ngokuthobeka kuwe ubusuku nobusuku. Wanga kungabakho kungako ukugaleleka komoya oyingcwele, kwaye wanga wonke umntu angaba imfama kuyona ntoni na emjikelezileyo ngaphandle kuThixo. Kwaye kwanga kungakho ukubiza kungako phakathi kwabantu ukunqanelwa uThixo kude kubekho imvuselelo kulo lonke ilizwe eli ithi yonke inkonzo izaliswe ngabantu aboni bekhala kuThixo uba abe nenceba nomoya oyingcwele uphilisa abagulayo, esenza izikhwala ukuba zihambe, evusa abafileyo, ephisa ngezinto zazithenjiswe elizwini lakho. Yiza Nkosi Yesu, uzalisekise isithembiso sakho. Yiza kuthi ngokuhlwa nje. Siyakholwa ukuba wena nguwe izolo namhlanje nangonaphakade, nokuba izithembiso zakho azinakusilela. Kokubini amazulu nomhlaba ayakusilela, kodwa ilizwi lakho alisayi kusilela. Yanga ingqiqo yethu ingavuleka. Wanga umoya oyingcwele angeza andlale umhlaba olifusi. Yanga ingqiqo ingavulekela kumoya namandla kaThixo ngokuhlwa nje, ukuze abe nokubonakalalisa amazwi akhe esithembiso ngathi.
Or we asked it in Jesus' name.
Uba oku sicela egameni likaYesu. Amen.
Now tonight,
ngoku ngokuhlwa nje ninabajonge itekisi, asityhile eBhayibhileni kwincwadi yesibini kaPetros, siqale ngomqolo weshumi nesihlanu ukwenzela nje indlela yokuthetha ngesibhalo imizuzwana imbalwa. Kananjalo ndiyakukhuthalela ke ukuba nibe nako amaxa onke emva kokumka kwam ukuzikhunjuzwa ezo zinto.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known
uba sithe singalandelanga zintsomi zabuqhinga sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu Yesu Kristu. Sithe saba ngababoneli ngobungangamsha bakhe. Ndiyayithanda loo nto. Amangqina ayintsomi ethile, singamangqina oko sithetha ngako. Uba wamkela kuThixo Yise imbeko nozuku.
And there came such a voice to him.
Ekuzisweni kuye kubuqaqalo obalasileyo ilizwe elinjengeli.
This is my beloved son.
Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo mna nguye.
And this voice which came from heaven.
Nelozwi ke saliva thina lisiza liphuma ezulwini sinaye entabeni leyo ingcwele.
We have also a more sure.
Kananjalo sinalo nelona lizwi liqinisekileyo elilelo buprofethi enityaphayo
ukulinyamekela.
Linjengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kude kuse liphume ikhwezi ezintliziyweni zenu. Nisazi oku kuqala ukuba sonke isiprofetho sesibhalo asibikho ngokuzicombululela.
For the prophecy came
kuba kukhange kubekho siprofeto ngokuthanda komntu.
But holy man of God spake.
Bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele. Yanga inkosi ngongeza intsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo.
Now I'm going to take this for a
ngoku ndizakuthatha oku njengengongoma uThixo itoliki yesiqu sakhe ngokwakhe.
We are living in a day of confusion.
Siphila kumhla okudideka. Siphila kumhla apho amadoda nabafazi kunzima nokwabayazi into abayenzayo. Yonke into ikhangeleka isisiphithiphithi. Yonke into kukhangeleka ngathi zininzi kakhulu iindlela zokukhangela. USathana wenza loo nto. Ngoku uThixo akanakubagweba abantu ngobulungisa ngokukuko ngaphandle kokuba kubekho umgangatho ayakuthi abagwebe ngawo.
And the Bible says that he'll judge. NeBhayibhile
yithi uyakubagweba bonke abantu ngoYesu Kristu.
And Jesus Christ
uYesu Kristu ulilizwi. uyohano ngcwele sahluko sokuqala ithi ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwe kuye uthixo waye ulizwe nguthixo ulizwe waba yinyama wahlala phakathi kwethu ngoku konke oku sikuko namhlanje ukubonakaliswa kweengcinga zakhe uthixo ekuqalekeni wayengenguye nothixo uthixo sinokumbiza njengokuthi lowo unaphakade wayengengothixo ngokuba igama lesingesi ugod lithetha injongo yokunqula ngoko ke kwakungekho nto yakunqula ngoko yena wayengulowo ungunaphakade umthombo oyintloko yobulumko bonke kwaye kulo mthombo wabo bonke ubulumko kwakungekho nanye iathom isuntswana okanye nantoni na kukhanya naphi na inkwenkwezi nyanga nantoni na enye uthixo le nto siyibiza ngokuba nguthixo umoya omkhulu awungunaphakade awuzange uqale ungazange uphele wayekho uye ke kwakukho iimpawu zakhe zokuba nguthixo yaze yazimpawu zakhe zokuba nguyise iimpawu zokuba ngunyana iimpawu zokuba ngumsindisi iimpawu zokuba ngumphilisi zonke ezo mpawu zazikuye ke ngoku yena ezi zinto zithe zatyhileka ukusukela ngoko ziimpawu nje zakhe zibonakalaliswa into endithetha yona ngeempawu yayizingcinga zakhe kwaye izwi yingcinga ebonakalalisiweyo ngoko ke yayikoko owaye kucinga waze wathi akuthi makubekho kwabakho ke makubekho kwaze kwakho ke ngoku khumbulani ninamakristu nanizingcinga zakhe ngaphambi kokuba kubekho ihlabathi kwaye nisisibonakaliso sokucinga kwakhe ngaphambi kokuba kube kwakukho kwahlabathi nanikukristu amen uthixo ekuqaleke loo nto inenza ngoko uyabona abakhonzi bakhe kwaye yonke loo nto inguthixo ngokwakhe ezenza ukuba abe nokuphatheka ukuze abe nokuphathwa abonwe nokunjalo uyiloo nto ke uthixo yonke loo nto ke abantu bathi ukutolikwa ndandithetha apha ungekudala kwixesha elidlulileyo enkonzweni kwakho indoda ethi kum yathi mzalwana ubranham unengcaciswe ngeyiyo awuyitoliki kakuhle laa nto ngoku siva bayakubuyisile baze bathi amabhaptiza akatoliki ngokuko amabhaptiza athi abakwamoya abenzi njalo abakwamoya bathi bona abobunye abenzi njalo abobunye bathi amasembuzo akenzi ngokuko kwaye omnye uthi omnye akenzi ngokuko uthixo itoliki yesiku sakhe ngokwakhe akaswele bani ukuba amtolikele uzitolikela ngokwakhe buqu bani indoda enokumtolika uthixo uthixo itoliki yesiku sakhe ngokwakhe ngoku upetros ethetha apho sifumanisa ukuba ekuqalekeni akuba ethe uthixo makubekho ukukhanya kwabakho ukukhanya oko kukutolikwa kwaloo nto ngethuba wathi uthixo wathetha nantoni nayenziwa yabonakalaliswa ngoko oko kukutolika kukathixo kokuba ilizwi lakhe lilo yabona ngethuba wathi makubekho ukukhanya oko kwakusengcingeni yakhe kuqala ngaphambi kokuba kubekho into enjengokukhanya wathi akuthi makubekho ukukhanya ukukhanya kwakuvela esibhakabhakeni kukutolika kwelizwi lakhe ke oko akukho mntu unokukutolika oko kuba uthixo watsho kwabakho ke xa uthixo ethetha ukuze kubonakalaliswe oko kukutolikwa kwelizwi lakhe kutheni abantu bengakuboni nje oko kutheni abantu bengakuboni nje oko xa uthixo esenza isithembiso aze uthixo athi ekuqalekeni kwigenesis walaba ilizwi lakhe labela sonke isigaba njengokuba lisuka ekuqalekeni ukuhla ukuya ekupheleni nokuza ukuhla kuzo zonke ezigaba ihlabathi lenkonzo lizixhubile zonke izinto ngezithethe nokunjalo kwaye uthixo usoloko ethumela kuyo yonke itestamente endala nentsha ngabaprofethi kwaye ilizwi lenkosi liza kumprofethi likwenza njani ke lona oko libonakalalisa ilizwi likathixo isibonakaliso sikathixo esisixelelayo ukuba liyinyani na okanye hayi akukho mntu umele ukulitolika ilizwi liyazitolika uthixo athembisa ngalo nalo ke lisenzeka unceda ntoni ukuthetha nantoni nangalo uba noondoda ingumoni inokuzama ukuthi xa uthixo enze isithembiso aze uthixo asenze athi oko kutolika kukhosakele uthixo ngokwakhe lowa wenza ukutolika kwakhe ngokwakhe etolika akaswele mntu ukuba amtolike uyazitolika ngokwakhe ngokubonakalalisa oko akuthembisileyo ukuba uya kukwenza ukuba ibandla belinako nje ukukubona oko libone amadinga abelwe sigaba ngasinye zonke ezinye izigaba uthixo wathumela nditsho nokuphumela kwizigaba ezixhenxe zebandla wazobonakalisa yonke into awathembisa ukuyenza yonke into akukonanye into eyishiywe ingenziwanga ngokuchanekileyo into awathi uya kuyenza yona leyo wayenza ngokuba xa uthixo wathi phaa emva uisaya wathi intombi le iya kumitha yaze yenza njalo ngoku ngubani onokutolika oko nguthixo owatolikayo wathi intombi le iya kumitha yaze yamitha ngoku intoni wena awunako akukho mntu nto inokuthethwa ngaloo nto ngoba uthixo wathi iyakwenzeka yaze yenzeke njalo kodwa ibandla laba yimfama kakhulu balikubone oko ngoko yabona babe neyabo ingcamango ngaloo nto yayahluke kakhulu kunento ababeyilindele upetros apho wayebhekiselele emva wathi uthixo abonakalalisa ukristu ngelizwi lakhe wathi lo ngunyana wamoyintana la makholwa ayemi apho kwaye ukristu wayesisibonakaliso sikathixo wahlala njalo ebonakalalisa ukristu ngelizwi lakhe ngoba ukristu lilizwi uyabonakalalisa njalo xa wathi ngemhla kanowa ukristu wayenokunowa uyakholwa iloo nto unowa wathi izakuna imvula kuyakubakho imvula ihlabathi liza kutshatyalaliswa yana loo nto yayingasele ukutolikwa yana ngokuba uthixo okunowa wathi iza kuni wayengumprofeti kwaye ubungqina wokuba yayingumprofeti okwakuthethayo kwenzeka ngoko akuyomfuneko ukuba bakutolike oko abanye babo babesenokuthi bajikeleza bathi le ndoda ayazi le nto ithetha ngayo kodwa uthixo wahlala njalo ethembisa ukuba kukho phakathi kwenu ongomoya okanye umprofeti aze okwakuthethileyo kwenzeke kuveni injalo loo nto ngoba inyaniso imelwe ukuba ingqinelane nelizwi kwaye unowa wayengqinelene nelizwi ngethuba eprofetha ukuba iza kuna yaze yana loo nto yayingadingi ukutolikwa ngokuba yenzeka kanye loo nto uisaya wathi intombi le iyakumitha yaze yenza njalo ngoku loo nto yayingaqhelekanga kakhulu kuba yabona yayiyiminyaka yamakhulu amaninzi emva koko yathi le ntombi yamitha yayingaqhelekanga kangangokuba nendoda elungileyo egama linguyosefu umyeni wayo engolulungisa engathandi kumhlaza ekuseni loo ndoda ngaloo mihla inoba kwakunjani kuyosefu ngethuba eganelwe ethembise umariya wayethenjisiwe ngaloo mihla ukwaphula loo nto kwakuyinto yenye nokuxexeza kwaye kakade kuyosefu kwakhangeleka ngokungathi umariya wayemenza isithelo okanye emenza ikhaka lezinto zakhe ezimbi kuba apha wafunyanwa elindele umntwana engatshatanga ethenjiswe nje iqhinga elinjalo wayenokuxhulutywa afe kwakumele kube njalo ngokomthetho uyosefu umyeni wakhe wayeyindoda elilungisa indoda elunge kakhulu wayekholwa kuthixo waze wathi akumkhangela ngaloo mehlo makhulu athambileyo athandekayo wathi yosefu ugabriyeli ingelosi enkulu indityelele yandixela ukuba ndiyakukhawula ndingazamnandoda ngokuba uyosefu wayenokukhangela nje emva esibhalweni umprofeti wathi uyakwenza njalo yayinguthixo nje etolika ilizwi lakhe ngokwakhe yabona kodwa oko kwakungaqhelekanga kakhulu nanko undonakele wesigaba ngasinye ilizwi likathixo aliqhelekanga ebantwini aliqhelekanga ngokukhulu uthixo uhlala esenza ungaqhelekanga kuqhelekanga naphina apho akhoyo uthixo uxhasene nokuhlanganyela kwehlabathi ngokuba izinto bazenza ngendlela abacinga ukuba zimele ukuba yiyo kodwa uthixo uyangena enza ungaqhelekanga le ntombi yayinokukhawula njani wayenyanisekile wafuna uthixo malunga noko waze uthixo wathetha naye ephupheni wathi yosefu nyana kadavide musakoyika umthathela kuye umariya umfazi wakhe kuba oko kukhawulweyo kuye kungomoya oyingcwele uthixo umsibekele yiloo nto eyenze oko ingaba uyiqaphele indlela uthixo asebenza ngayo noyosefu apha ngendlela eyesibini ngendlela yephupha ngoku siyazi uba akho amaphupha siyakholwa emaphupheni ndiyakholwa emaphupheni ayekho uthixo wahlala njalo esebenza ngamaphupha kubantu bakhe kodwa amaphupha angawesibini yabona lisenokuba leliyinyaniso okanye leliphosakeleyo ngaphandle kokuba litolikwe kodwa akazange yena aswele toliki yayinguthixo ngokwakhe ethetha ngqo kuyosefu ngokuba kwakungekho mprofeti ngaloo mihla ukuze alitolike babengazange babe namprofeti isithuba samakhulu amane eminyaka ngoko kusondeleyo kukuko uthixo wayekhathalele intlalontle ubuhle bonyana ongowakhe wayethetha kuyosefu ngephupha ngaphandle kokutolikwa wathi lo mfazi unyanisile loo nto ingcwele ikhawulweyo kuye ingunyana kathixo ingasole kutolikwa uthixo uyazitolikela ngokwakhe kwezithembekileyo kwintliziyo enyanisekileyo amadoda namafazi akhangele kwizinto ezizimfihlelo uba uthembekile unyanisekile uyakukholwa uthixo unendlela yokuyitolika kuwe kuqala funisa ukuba kusisithembiso na ukuba uyosefu wayenokubuyela nje emva emke kwizithethe aye emva ebhayibhileni ukuya kufumanisa uisaya wathi yakwenzeka njalo kwaye izinto ekwathethwa ngazo nokuzalwa kwakhe nako konke okwathethwa ngako ngezibhalo ngabaprofeti abangcwele njengoba upetros watshoyo kwaye akukho mntu unelungelo lokuzicombululela kuloo nto ime kanye njengoba uthixo watshoyo ukuba iyakwenzeka wayesisibonakaliso selizwi likathixo lathenjiswa lo mhla uthixo wayithetha loo nto nanto ke ikho oko kuyayiphelelisa uyesu wathi ngethuba wayesemhlabeni xa babengaluqondi ulungiselo lwakhe lwaluukhulu kakhulu lusisimanga babengeke lumangalisa xebe babengena kumqonda wathi ziphengululeni izibhalo ndiyathemba uba ndenza izithulu apho ngokukhwaza kule nto Ziphenduleni isibhalo kuba kuzo niba nobo bonguna phakathi sibe zona zingqina ngam uyabona zizo zinxelelayo ukuba ndingubani na uyabona uThixo walapha ilizwi lo mhla wawuza kuba sisibonakaliso sikaThixo uThixo uEmmanuel enathi igama lakhe kuya kuthiwa ngummangaliso umcebisi umthelelo woxolo uThixo oligorha usonini nanini kwaye igama lakhe kuya kuthiwa nguEmmanuel uThixo enathi uThixo ayikuDavide uThixo ayikuMoses uThixo uThixo lonke ixesha esibonakalisa kweso sigaba kodwa esi sigaba intombi yakumitha izale unyana yena ke uya kuba nguThixo enathi aso isizathu abambethelela sona ukuzenza uThixo nangenxa yokwaphula isabatha wayenguThixo ongaphezu kwesabatha kwaye yena wayenguThixo waye wayengendoda nje eqhelekileyo okanye umprofeti oqhelekileyo kanti wayeyindoda nomprofeti oqhelekileyo kodwa wayengumprofeti uThixo waye wayesalisekisa ilizwi kanye oko wathi uThixo uyakwenza wathi ngubani kunonokundigweba ngenxa yesona ziphenguleni izibhalo kuzo niba nobonginaphakathi zibe zona zingqina ngam kodwa izithethe zabo babephila ekukhanyeni kwesinye isigaba njengoba ndishumayela kwiiveki ezimbalwa ezidluleyo ukuphila elitheni ilitha sisanga ilanga lizenzele umfanekiso kwaye bubuxoki kwaye naluphina ilitha lesinye isigaba ngumfanekiso wobuxoki abantu basoloko behamba kwinto ethile eyehla kwiminyaka eyadlulayo amaluther ahamba kwilitha likaluther umtha welanga kaluther wawulungile ngomhla wakhe uwesley wayelunge ngomhla wakhe upentekosi wabulunge ngomhla wabo siyenyuka ngenqwanqwa siphila kwasinye isigaba siqhubela phambili phambili asinakuhlala sijonge ngasemva sakuzifumana sizinzile kwezinto sicinga ukuba sifumene konke sifumene izithethe zethu sichutyiwe loo nto ilungile kulo mhla kodwa thina siqhubela phambili siphenduleni isibhalo nibone ukuba kuthengiswe ntoni nanamhlanje ngoko ke siyakwazi ukuba siphi na ngoko singatsho ukuba simphi na uluther wakunokukhangela esibhalweni ubone apho kweso sigaba sesisathis ungabona kanye oko kwathenjiswayo khangela ukuba luhlobo lunina lomkhwele laphumayo ukhangele ukuba yinto na eyaya kumhlangabeza ngokuchanekileyo ubulumko bomntu nohlaziyo khangela uwesley njalo 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 njengoba usihla ukuza kwisigaba sikamoya nokuma ukuphuma kweso sigaba khangela indlela ekuhambe ngayo khangela izibhalweni ubone ukuba siphi na naso isizathu sokuba uyesu athi ziphenduleni izibhalo ubona ukuba siphi na ndiyakholwa ukuba sisekubuyeni konyana kathixo khona ngoku ndikholwa ukuba sikwisigaba sasalo yure ngokwayo ukuba vele nangaliphina ixesha ndikholwa ukuba izibhalo ziyakuxela oko ukuba sikwiiyure zokugqibela zembali yehlabathi ndiyazibona izinto njengokuba sihlangana nje ubona eli bhunga lobunye lenkonzo likhokelela onke amabandla kulo liyakwangenisa kuphawu lerhamnca nokubona ulalo lwaseroma noko lukwenzayo nawo onke abanye sizibona zihlanganisana zivala ngaphandle kukhanya zivala ngaphandle ivangeli wonke umntu kuyakunyanzeleka ukuba abe ngowalo ahambe ekukhanyeni kwabo kungenjalo awunakuhamba konke yabona sisekupheleni kwexesha akho nto iseleyo kuthi ngaphandle kokuhamba uThixo sikholelwe ilizwi lakhe ilizwi lihleli linyanisile kwisigaba selawudike yayikuphela kwesigaba sebandla kuzo zonke awathi uKristu wabekwa ngaphandle kwebandla wayengaphandle enkqonkqoza kwenzeke ntoni eli bhunga lobunye benkonzo lilo liyakukhuphela ngaphandle ibhayibhile yathi kuyakuba ngaphandle kwaye ulapho livalela ntoni ngaphandle ilizwi kwaye yena ulilizwi wahlala ililizwi oko kwaye uselilizwi ngokuhlwa nje ulilizwi ibhayibhile yathi ilizwi libukhali kunawo onke amaqela antlangothi mbini umahebhere sahluko sesine liqalwa iingcingane nezicamango zentliziyo lilizwi elalinjalo kwakumele ukuba bazile ukuba wayengubani na uyesu ngexesha kwakuthetha oko ngemihla yakhe kangela into owenzayo ngenye imini xa wayemi apho ekuqaleni kokuqala kolungiselo lwakhe ukho indoda eza kuye engusimoni ngegama usimon petros wathi ke upetros akukhangela kuye waze wambona uyesu wathi kuye igama lakho ngusimoni kwaye ngunyana kayona kwakumele ukuba azi ukuba umoses wathi inkosi uthixo wenu uyangivelisela umprofeti onjengam nje maze nimve yena yayiyole ke indoda yayingazange imbone ebomini bayo yathi igama lakho ngusimoni kwaye ngunyana kayona uba wazi kanye ngelo xesha kunakuba ngaphezulu babengazange babe namprofeti isithuba samakhulu amane eminyaka yabe ke indoda iyole imxelela uba uyengubani na akumangalisi uba wamkelayo nje uphilip ngelo xesha wehla wafumana unathaniyeli ephantsi komthi wambuyise wamzisa kuyesu uyesu wathi nanko umsirayeli kungekho nkohliso kuye wathi rabi undazi nini na wathi ngaphambi kokuphilip ambize ngethi kuphantsi komthi bendikubona wathi rabi wena ungunyana kathixo ukumkani kaisirayeli wazi ukuba inguye lowo intoni oko kwakungafuni ukutolikwa uyehova wakuthethayo Wakumi hapo wabu wabenga ikolwa. Bati lendi ota inpeleza bule ina inoshobol tile lo kinga. Elkubayo ingumfumi soka nye indo. Yesu waba chonga wazi wati. Goma niteta ngukasina unyana womtu. Niakolelo. Oto akufika umo ingwende ezo kwenza kwa indo enye. Ukteta ngukasina nogo. Ansai kolelo. Kishabati okanyo kishabati lisa. Wae profeta ngumcha wetu. Umcha esmele kukubo. Ubaye nanguye izono. Namcha nanguna pagati. Kumbula yangu Yesu Kristu lo wae kumusis. Yangu Yesu Kristu lo wae kutavite. Yetuba utavite unyana ka utavite wenyu ka indaba. Ukumka no kaswe kwa ilila liye Yerusalem. Yenge yondo imbi ka ingu Kristu e kuye. Wistuba isma lunga na makula spose minyake mfakoko. Unyana ka utavite wa shara pesu. Pesu kwendabe mungumwa kangele zansi Yerusalem walila wati. Yerusalem, Yerusalem kufut kanga kana nanditanda kunibuta ngotlo wezi skuka. Swa buti angalamantu no aso na zana vuma. Yetu Yosef wa isetele yangu Yesu lo. Getu wae tengiswa ngokuson legu mashuma matatama kushu silivere ya ingu Yesu. Getu wae nzo indi otayoko potu faro ya ingu Yesu. Getu wae hili ngasabu nene kufaro. Maze kumkeni kwa ake wonge umtu ikilombo lalikariso waze wonge umtu anyandeleke akobe ijol. Ya ingu Yesu lo. Akombu wae nukuza kufaro kupela kungo Yosef. Akombu nukuza kutiko mwa Yesu kupela. Ya ingu Yesu. Ili isu yela profeta wae lisaliseke. La tetwa. Isu tunzi ne msege nisu. Yetu wa Yesu wa ilaba mshabeni. Wenza indi wa enye naba enza wa profeti. Kungu wako babe sasu ba ena wa isi wana kariso sika tiko seli zulake. Kwa unga dingi kutoliku. Yetu wa unatanielo kubona yoko wa wapanzu wati. Wena mkumka nga sirayeli. Mnyana katiko mkumka nga sirayeli. Siya kwazi akumdu beno kwenza oku. Uniko timo weza ngobusuku. Wateta kwa indi wa enye nga wafarasi. Koto ya buwani babeba meke kupunga lobunye benkonzo. Labo bate banga mina kwa mkele oku. Waifakali zindu wa babi teta, wati rabi si, gubani usi, lipunga lab. Siyasu ba wena ngumfun sofele kuchiko, kuba kwa mtu unako kuzenta ezito nga panto kuba uchiko unaye. Bakonda, bakonda kwa kuko, kwa wabia meke kakuru klondo. Uchiko ke klama shumane minyake tule, usishuku misile siswe, kwa baptizo romwe unwene. Habe ama tota na mafase, senga pante kwa kongo, baba meke kuhindo enye, pila kulitale enye imini. Yindo ndona gele wonke umuntu ufuna ukuba umwisile umbaptize umkhabe umluthere okanye nya into yabona lilitha nje abephila kulitha lo mhla ka Moses wathini yena wathi bathi singabafundi baka Moses wathi kwabeni mazile u Moses ngeni ndazi nam u Moses wabhala ngamo ubana ni mazile ukuthi beni yakusaza esisigaba kwabeni bazimuwisile beni yakusaza esisigaba Uba uKristu wabhala ngesisigaba. Amazwi azalisekayo amele ukuzalisekeka ngesisigaba. Akaswele nabani nakuba awutolike. UThixo uyazitolikela ngokwakhe. UThixo uyazitolikela ngokwakhe ngokuba nguye kuphela unako ukutolika. Amadinga kaThixo ahlala engqinela okwakuthethayo nako ke ukutolika. Ngoku uYesu ukonga ixesha uYesu wathi kuyohana ongcwele sahluko sishumene sine umqolo oshumene sibini. Lo ukholwa yokum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye yena wathetha nguye oko kunjalo oko akuswele ukutolikwa xa umntu othile esenza lo msebenzi nguthixo lowo ngokuqinisekileyo wathi kananjalo apho njengoba kwakuhlenge imihlaka lothe iyakuba njalo ekuseni konyana womntu uyesu wakuthetha oko ingaba nguye watshoyo ngokuqinisekileyo watsho oko akuswele ukutolikwa bathi kulungile oko kwakuthetha kwakuthetha kanye oko akutshoyo njengoba kwakunjalo ngemihlakalothe iyakwanjalo ekuzenkonyana wom kuthiwani ngemihlakalothe masibuyele emva umzuzwana sifumane soba besenza ntoni na kwakho iindidi ezintathu zabantu ngemihlakalothe ikholwa ikholwa lokuzenzisa nongakholwayo oko kukwisiqhu ngasinye into enye sifumanisa ukuba amasodom ayengabangakholwayo ulothe wayelikholwa elizenzisayo uabraham wayelikholwa Yayinguye owathi umnqophiso wanqinelwa kuye. Yayinguye owayelindele unyana wedinga. Yayinguye owayelindele oko. Amen. Andizenzele amen. U-amen uthetha ukuthi makube njalo. Waye kunjalo. U-Abraham wayengekho Sodom. U-Abraham wayephezulu engaphandle kweSodom. Ungumzekelo webandla lomoya namhlanje. ULot ungumzekelo webandla lobuhlelo elisezantsi eSodom nangoku. Khangela iBhayibhile yakuthetha oko izono zaseSodom zawuthuthumbisa umphefumlo wakhe olungisayo imihla yonke. Kwakutheni ukuzangabi nabuganga bakuphuma khasane nazo? maninzi amadoda alungileyo ahlele ebandleni namhlanje ekhangele phandle abona abafazi banxibhuluko emfutshane namadoda enza izinto amalungu wabo ehamba edlala igalfa ngecawe nepicnic nepati nokuqubha nezinto ezinjalo endaweni yokuya enkonzweni ahlale ekhaya ngolwesithathu ngokuhle abukela umabonakude endaweni yokuya enkonzweni aziva bengangathetha into malunga noko kodwa ibhunga lingabakhupha kwenzeke ntoni ngulote kwakhona ekhangele ngefestile yakhe sibona isono soyika ukubiza isono ngokuba sisono uAbraham wayengekho kweso siphithiphithi wayengaphandle kwazo wayengumsekelo webandla lokomoya ngokukhangela into eyenzekayo kanye ekupheleni kwexesha kanye phambi kokuba umlilo uwe kwaye ezo yayizintlanga kwakusisithunzi sangaphambili somlilo usiwela ihlabathi lentlanga namhlanje xa izikumkani ziya kube zisaphuka zisiya kutshiswa amazulu ayakutshanga umlilo itsho inkosi ayakutshanga umlilo ongacimekiyo yayisisithunzi saloo nto ezo ngoku masibe nomfanekiso woko nanku uAbraham sele ephumile engekho esodom wayengaphandle kwesodom ulotho wayesesesodom into engumnqa ngenye intsasehlushu inoba malunga nentsumbi yeshumi elinanye wabona amadoda amathathu esiza amadoda aqhelekileyo ehamba esihla ngendlela ngomgaqo uAbraham wayehleli phantsi komoki eziphumza wayephumile ngokucacileyo nemihlambi ngaloo ntsasa engena malunga nemini enkulu wabona amadoda amathathu esiza yaye kwakukho into emalunga nala madoda eyathi yamkhumbuza ow bethu usoloko kukho kuthile malunga nothixo usawube kufike phakathi kwabantu uyamkhumbuza bayakwazi kukho into ebaxelayo kuba kukho kungqinela okukhoyo uAbraham wabaleka ngokukhawuleza wathi nkosi yam khawungene ndibe nentwana yamanzi ndiye kwakha ndihlambe iinyawo zakho ndikunika iqheza lesonka uze uhambe indlela yakho ngoko waguquka wabaleka wamngenisa umhlambi wathabatha itholo walixhela wathuma umkhonzi uba alilungise wangena ententeni ezizantsi kwakhe wathuma usara ukuba xove intlama enze umgubo enze isonka enze amaqebengwane eziko wawakhupha waphaka wathi ehleli apho esidla baqala ukuqaphela le ndoda ihlala ijonge ezantsi ngasesodom yaze yathi amabini kuwo ukhumbule ehla aya esodom mabini awaya esodom mncede ungakuphosi oku ndibhekisele koko uyesu wakuthethayo amabini kuwo aya esodom ukuya kukhupha ulode noko wakulungele ukukhutshwa apho ezantsi aze amabini kuwo ehla aya apho ehla aya kushumayela kwaye kwakho enye yahlala pha emva noabraham ukhangele umqondiso eyawenzayo abe nomqondiso phaa ezantsi kwakukho amasodom abethwa ngobufama ukushunyelwa kwevangeli kuhleli kumfamekisa ongakholwayo kwaye qabhela okwakwenzayo ngokukho enye emi apha emva yenza umqondiso phambi kwaabraham ngoku nake naqaphela nawuphina umntu wezembali landela isibhalo landela imbali akuzange kubekho ixesha kwizigaba zebandla apho indoda yakhe yaphuma isiya kumabandla amancinane phaa phandle ehlabathini phaa ngaphandle kumahlelo akuzange kubekho indoda elathi igama layo lanjengoabraham h a m ngaphambili kodwa namhlanje banayo ug r a h a m kunjalo isihla iye phaya ibakhupha kwenza umsebenzi omangalisayo ngaloo nto ugraham ubilly graham isicaka sikathixo esiphaa phandle phaa kwamahlelo bezopolitiko njalo njalo ibacumza nje ngenye imini xa babemfuna ukuba ngenelele umongameli kwakumangalela ubala uthixo amsikelele ngenxa yaloo nto ngoba ezankampani zewhiski wayengeke afumane nokokuqala ukunyaniseka ngoko akuza kwenzeka babeya kuzichitha izigidi ngezigidi zedola ngoba wayeza kuzichitha nakanjani naezo nkampani zemidiza nezinto ezinjalo yabona uphaa phandle njengesithunywa sikathixo umasodom unjalo kanye kodwa khumbula kwakho enye yahlala phaa phezulu noabraham enye indoda ingengawo la mabini ehlayo aya phaya njengabavangeli bangoku abangenayo apho ukuya kushumayela qaphela kwakho enye yahlala phaa phezulu mabini lawo ehlayo yaye sa enye yahlala apha kunye noabraham kwaye leyo yahlala noabraham yamnika umqondiso ngokukhangela igama lakhe lalinguabraham nomfazi wakhe wayengusarayi usuku nje okanye ezibini ngaphambi koko uthixo wayebonakele kuye wathi ndiyaliguqula igama lakho ngoku kube nguabraham ndibe nguabraham yabona ug r a h a m ungunobumba abathandathu umntu kodwa u-a b r a a h a m sisixhenxe onobumba abasixhenxe h a m egqibela ngo-h a m ngoku apha phezulu kwibandla lokomoya kwakho enye yayilapho phezulu kuabraham kwaye qaphela into eyayithethayo yathi abraham hayi abraham abraham uphi umfazi wakho hayi sarai s a r h a uphi umfazi wakho usara khangela into awayithethayo usententeni emva kwakho wathi wathi ndiyakutyele ndiyakutyele yabona eso simelabiso sombi ngokwesithembiso owasenzayo yayinguthixo lowo wathi ndiyakutyele waza usera ngendlela eyakusonke siyiqonde wahleka mpela ngaphakathi kuye wathi mna ixhekukazi elinekhulu leminyaka ubudala inkosi yam engu-abraham nayo idlule kwixesha lobomi laloo nto njengabantu abasebatsha wathi ngoba asinabanawuzonwabisa ngolo hlobo kwakhona ndaluphele naye waluphele waze wathi asinakuyifumana loo nto waze wathi njani ezi zinto azingeke zenzeka yaze indoda uthixo esenyameni yomntu wathi uhlekele ntoni usara ethandabuza ethetha ezi zinto ententeni emva kwayo ngokuqaphela kwasilolo hlobo lunye nalulungiselelo awathi uyesu kristu wanalo wakhangela nje phakathi esihlweleni waziqonda iziqamango zabo waxela upetros wayengubani na nokuba yayingubani na igama likayise wamxela unathaniyeli waxela umfazi equleni akuthi yena wathi hamba uye undikhelela amanzi okanye ndiphathele ndisele wathi yena mhlekazi akho esikweni ukuba wena uthethe nina amayuda ndithethe namasamariya asinabudlelana omnyenomi wathi yena ukuba usazi wangubani nalo uthetha nawe ngeucele kum amanzi ingxoxo yaqhubela phambili wathi yena hamba uyokubiza indoda yakho ize apha wathi yena andinandoda wathi yena uthethe walungisa kuba ubunayo mahlanu wathi mhlekazi khangela umohluko phakathi koko nabapriste baloo mini ibhunga elaliphila kwilitha lenye imini bathi ngumtyholi lo kwanyanzeleka uba baphendule kwibandla labo ngento ethile kuba lalibiza loo nto wathini lo mfazana olusizana lambe uyanyolwa kangaphambili yayilela entliziyweni yakhe wayerhuqukile iloo nto wayehamba ezitratweni ngokweenyukazi kodwa wathi akubona loo nto wathi mhlekazi ndiyaqonda ukuba wena ngumprofeti azange sibe naye amakhulu amanonke eminyaka kwaye sixelelwa ukuba xa umesiya ethe wafika izinto yakuzenza ezo howbet imbewu ilele apho yaxhuma yaphila ngoba yayingadingi ukutolikwa uyesu wathi mna ndithethayo nawe ndinguye oko kwangasele ukutolikwa wayewenzile umangaliso wazongqinela ukuba yena wayengumesiya lowo amen wangqina kanye ngoko uthixo ekuthembisile yinkosi uthixo yena uyakuvelisa umprofeti onjengam watsho umoses yayintoni na kungqinelwa kwesiphalo wabaleka wangena esixekweni wathi zani bone umntu ondixele izinto endakandazenza ayingebi nguye nalo ukristu asinguye lo undixele into endayenzayo ngokuqaphela uyesu yayinguye lo wayephezulu loo ndoda eyayize ngomvo wayo ententeni yaze yamxela usara into wayeyicinga ngayo ngaphakathi ententeni ilizwi likathixo lithi umahebhere sahluko sesine ukuba uthetha oku ilizwi likathixo linamandla ngaphezu onke amakrela ntlangothi mbini lihlaba lahlule umongwa nethambo liqalule incingane nezicamango zentliziyo lilizwi elo kwaye ngalo lonke ixesha umprofeti esiza uza kunyenelizwi kwaye wayelilizwi leso sigaba yenza ntoni ke umntu oprofethayo okuqalula iincingane zasentliziyweni kwenzeka oko kuyesu kristu ngokuba wayeyinzaliseko yelizwi kwaye uyesu wathi njengokuba kwaye kuhle ngemihla yesodoma kuyakuba njalo ekuzeni konyana wom
The Spirit of God would come upon the earth
umoya kathixo uyakuhla phezu kwehlabathi ukwimoya abantu
God manifested in human flesh.
Uthixo ubonakaliswe esenyameni yomntu. Amen.
Do you see it?
Uyayibona?
And would do the same thing.
Asenze kwinto enye wathi uthixo wayenza kwinyama yomntu esoto.
Remember, they were waiting for a
promise. Kumbula babelinde unyana wedinga. Waye kanye emva koko unyana wedinga wafika.
That was the last sign.
Yayingumqonzo wokugqibela iSodom necela likaAbraham elawubonayo phambi kokuba unyana wathenjisiwe ukuba afike. Uyiqaphele loo nto?
And now the church.
Engoku ibandla lokomoya lifikelele kulo yure. umntu othile uthi mzalwana ubranham ingaba uthi yayinguthixo lo ibhayibhile yathi yayinguthixo ayidingi kutoli kwakhe yena uelohim nantso into uabraham wambiza ngayo nawuphina umfundi webhayibhile uyazi loo nto uelohim ulo wanele konke wayengokuqala wokugqibela isiqalo isiphelo uelohim uabraham wambiza ngokuba nguelohim uthixo ekunobumba abakhulu kwisebhere uelohim kanye ngengasekuqaleni uthixo uelohim wayengu-elohim ebonakaliswa esenyameni yomntu ngenxibe impahla yomntu ezidla ukudla komntu amen umqondiso wokuba ngemihla okugqibela uthixo uyawuvela kwakhona phakathi kwabantu bakhe ekwinyama yomntu amen uyesu wathi imisebenzi endiyenzayo umna niyakuyenza nani waye njengoba kwakunjalo ngemihla yasesodoma uyakuba njalo ngemihla yokuza kwenyana womntu amen oko akudingi ukutolikwa kudinga ukubonakaleliswa nanso into ekuyidingayo amen niyakholwa yiloo nto masithobe iintloko zethu bawo wethu wasezulwini silinikela kuwe idinga lakho ngokuhlwanje ngokuba nguwe owazithethayo ezi zinto wathembisa ngazo akukho namnye onokwenza ilizwi lakho liphile ingenguwe wena wathi makubekho ukukhanya kwabakho ke ukukhanya akwamdumele kuwidoli kalonto yabonakala lizo njengoba sicaphule uIsaya umprofeti intombi le iyakumitha yenza ngolo hlobo akusele kubonakala lizo yakwenza into eyenzekayo le wathi wena ekuzeni kwakhe uyokuzalwa eBethlehem ephuma eBethlehem yela kwayuda anguyena kanye omncinane kubalawuli bakwayuda kwaisrayeli ke kuwe kuyaphuma umlawuli wabantu bam izinto awayeza kuzenza into awayeza kuyiphaza emnqamlezweni indlela awayeza gwetywa ngayo bazigqobhoza iinyawo zakhe nesandla zakhe wahlatywa ngenxa yeziqeqo zethu wacinyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ubetho lokuba sibe noxolo lwaba phezu kwakhe saphiliswa ngemivumo yakhe indlela wathi ngayo udavida andisayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwela abafileyo ndingasayi kumnikela uyingcwele wam ekuboneni ukubona kwaze kwathi ngomhla wesithathu ngaphambi kokuba iiyure ezimashumi7 anesibini sibethe ukuze zibolise umzimba wakhe ilizwi likathixo lathi uyakuvuka bathi bawubile umzimba wakhe bemkanawo asayikholelwa loo nto kodwa siyakholwa thina nkosi kwilizwi lakho alibonakalisiwo uyesu kristu wavuswa waze wathi ndiyayabona ndinalonke ixesha kude kube sekuphelisweni kwehlabathi waye siyakholwa ukuba ulapha ngokuhlwa nje siyakholwa ukuba usenguye uyesu kristu ngokuhlwa nje apha njengoba wawunjalo waye ukhangele kuphela amehlo inkalo imilenze umlomo imiphefumlo imizimba onokuthi uyisebenzise ukuzibonakalalisa thixo singcwalise ngokuhlwa nje ukuze nokubona uyesu kristu ophilayo ephila phakathi kwethu makeze uyakwenzeka ke njengokulamba kwaloo magrike ezayo ngalaa mini athi mhlekazi sifuna ukubona uyesu aze abanokumbona oh inokuba yayilolunjani ufuyo bakujonga kuye waye thixo usenguwe nanamhlanje waye wathembisa ukuba silambele ukukubona iya kwalixesha elincinane ukuze ihlabathi lingabi sandibona ongakholwayo ke nina niyawundibona kuba ndiyakwanani ndibe kuni kude kube sekuphelisweni kwehlabathi siyazi uba isekwanguwe izolo namhlanje ngona phakathi osi amazwi selethethiwe selebhaliwe ngoku makhenzeke kwenzela uzuko lukathixo ukubonisa uba uyaligcina ilizwi lakhe amen uthixo andisikelele sakubiza umgca wokuthandazela ndiyakholwa uba ubhili uthe wakhuphile amakhadi okuthandazela elokuqala kuya ekhulwini okanye into lalo hlobo akakho apha kwangoku ingaba ngubani ikhadi lomthandazo le umntu makajonge ngemva kwelakhe iyaba linani nonobumba ABCD okanye ngubani ngu-A kulungile masifumane u-A wokuqala wesibini wesithathu wesine wesihlanu qalisani ke kuma ngolu hlobo A wokuqala wesibini wesithathu wesine andimbonanga ephakama ikhadi lomthandazo lesine isinye isibini isithathu mthandazo mhlawumbi akakwazi ukuphakama uba kakwazi umntu makajonge ikhadi osecaleni kwakhe usenokuba nekhadi abe ngakwazi ukuphakama sikhawuleze ke ngoku nanko wesine wesihlanu ikhadi lomthandazo lesihlanu sithandathu sixenxe isibhozo ithoba ishumi ishumi elinanye ishumi elinesibini qalisani ngoku kumapha njengoba ibizwa amananenu elokuqala isibini isithathu kumani nje nize ngapha ikhadi lomthandazo lokuqala lesibini lesithathu lesine lesihlanu lesithandu lesixenxe lesibhozo lethoba leshumi ishumi elinanye ishumi elinesibini thathani nje iindawo zenu 11, 12, 13, 14, 15, 16 ishumi elinanye ishumi elinesibini ishumi elinesithathu ishumi elinesine lesihlanu lesithandathu nesixhenxe nesibhozo nethoba amashumi abini ananye anesibini anesithathu inesihlanu nabani na ungakwaziyo ndibona umfana usesitulweni sesigulana phaa emva uba inani lakho libiziwe enyana ube ube ungakwazi ukuphakama kulungile phakamisa nje isandla sakho siza kubonelela ukuba uzokufika apha yabona angaphapha abangenawo amakhadi omthandazo babe begula asibone isandla sakho naphi na kanye apha kulungile phakamisani izandla zenu niyakholwa kilithuba basahlanganisanayo niyakholwa koku bayisekwanguyizolo namhlanje ngona phakade angaphi khangela kwabalungiseleni asitsho isibhalo namhlanje bazalwana uba yena ngummingelelo omkhulu onokuchunyiswa ukuvelana nezilwele zethu ngakunjalo angaphi akholwayo kuloo nto phakamisa isandla ungummingelelo omkhulu onokuchunyiswa ukuvelana nezilwele zethu ngoko ukuba ibhayibhile ithi isekwanguyizolo namhlanje ngona phakade bangaphi bakholwayo loo nto ngoko uya kusebenza njani namhlanje kumele ukuba asebenze nje kuba yenzile izolo ngaba kunjalo ngaba uphi ngokuhlwa nje uhleli kanye ngasekunene komgangamsha umzimba wakhe umoya oyingcwele ulapha esakhiweni uze umazisi qaphela ngoku khangela kwenzeka ntoni xa umntu othile wachumisa ingubo yakhe phaya umfazi ngenye imini wayengenalo ikhadi lomthandazo singatsho koko wachukumisa ingubo yakhe wathi kakuchukumisa ingubo yakhe uyesu waququka wathi ngubani ondichukumisileyo upetros wamkhalimela wathi kutheni nkosi loo nto ayikhangeli iyephathekayo konke kutheni wonke umntu uzama ukuchukumisa kutheni usithi ngubani ondichukumisileyo nje wathi kodwa ndiyaqonda ukuba ndityhafile bangaphi abayaziyo loo nto amandla nto leyo ithetha komelela aphuma kuye Dibene obuthathaka kukho umuntu ongichukumisileyo ohlobo olwahlukileyo lokuchukumisa. Waze waguquka wakhangela esihlweleni wade wayifumana loo ndlela yokholo. Wonke umntu wayebeka iingalo zangapha kwakhe, oh Rabi, siyakholwa kuwe nako konke oko. Kodwa kwakho umntu wayekholwa ngenene yiloo nto. Waze wachukumisa ingubo yakhe wakholwa ukuba wayephilisiwe kuba wathi entliziyweni yakhe uba ngakwenza oko koko kuyawenza. Waguquka wakhangela esihlweleni wade wamfumana, waze wathi wamxela ukuba ithobo legazi lalinqamkile kwaye wayephilisiwe. Ngakunjalo ngoku yiloo ndlela awenza ngayo kubaphulaphuli babantu. Ngoku ndibanga ukuba akafanga, uphile kanye namhlanje njengokuba wakha kanjalo. Kwaye iBhayibhile ithe uYesu wathi ngokwakhe, njengokuba kwakunjalo ngemihla yeSodoma uya kuba njalo ekubuyeni konyana wom. Ngokukhangela akunamsebenzi noba loluphina ohlobo lwesipho uthipha naso apha, kumele ukuba kubekho esinye apho ezantsi kanjalo esiza kuphendula kuso. Wangena esixekweni, iBhayibhile ithe zininzi izinto angazange abe nokuzenza ngenxa yokukholwa kwabo. Ngaba kunjalo, into enye nanamhlanje umelwe kuba umkholwe, umelwe kumkholelwa nje kuloo ndlela kuphela kunokwenzeka ngayo. Ingaba sele ulungile umgca ukuthandazela? Ngoku wonke umntu makahloniphe nje isithuba semizuzu elishumi. Andazi nokuba ndiyakugqiba na, ndinamalunga namashumi amabini anesihlanu okanye amashumi amathathu emiphaya. Kodwa ngoku emgceni wokuthandazela, mntu ngamnye kunapha emgceni wokuthandazela owaziyo ukuba ndikwasemzini kuwe, ndibe ndingazi into ngawe, phakamisa isandla sakho. Mntu ngamnye emgceni wokuthandazela ngoku phaya kubaphulaphula owaziyo ukuba nanto ndiyaziyo ngawe, phakamisa isandla sakho. Yabona, ngoku nantsi into endizama ukuyithetha sihlobo. Yabona, ngoku yiyo le, onke abalungiseleli balapha eqongeni kwaye uKristu asenza isithembiso. Yabona, sesibhaliwe. Sasimelwa kukwenzeka nini? Ngemihla yokugqibela kanye phambi kokuza kwenkosi. Ngaba kunjalo, sasimelwe kwenzeka ngoko. Ngoku lilizwi eliprofethelwe unamhlanje, hayi ukukhanya kwaLuther, hayi ukukhanya kukaWesley, kungeku kona ukukhanya kwakwamoya. Sele kunyukile ngendlela ngoku. Ngoko kukaLuther kulungile, okobuyisile kulungile, ubhaptizi kulungile, konke okwakwamoya kulungile. Kukho zonke iindidi ezihlele apha ngokuhlwanje, asinguye umntu ngamnye. Bekuya kuthini ukuba awunawuze umxelele umbuyisile nantoni nangoLuther kuba ukholwa kungcwaliswa, abe uLuther engalukholelwa. Yabona, awungeze ucelwa kwakwamoya ukuba kuphelelwe kungcwaliswa. Ubonile ukubuyiselwa kwezipho, akasayi kukholwa loo nto. Hayi, unokuthe chatha kunoko. Yabona, kwaye ibe sisigaba sokugqibela sebandla esibe naso. Kwaye iBhayibhile ithi akusayi kubakho zigaba zabantu, kodwa kuya kubakho ukuhlanganiswa kwabantu. Yabona, naku ke silapha ngokukhumbula umqondiso wokugqibela. Ngaba thina bantu sijonge unyana wedinga? Phakamisa isandla sakho. Uyakholwa ukuba uyimbewu kaAbraham ngokuba kuKristu? Phakamisa isandla sakho. Ngoko mbewu kaAbraham, yamkela umqondiso wakho. Ayikho phaya phandle eBhabhiloni, ayikho phaya phandle kwihlabathi lobuhlelo, yilapho phakathi kwenu kwabo bangekho kweso siphithiphithi siphaya phandle. Kholwani koko. Nanku umfazi ungowasemzini ngokupheleleyo kum kwisithuba esimalunga nobudala obulinganayo. Zange ndimbone nomfazi ebomini bam. Ukuba bendinokumphilisa laa mfazi bendiyakwenza nje oko, ndenze njalo ukuba uyagula. Andinanto ndiyaziyo ngaye. Ndimbonile phambisa isandla sakhe kwimizuzu embalwa edlulileyo. Zange ndabone ungumfazi nje omiphaya. Namhlanje bebehlile bezisa iqela lamakhadi omthandazo, wawaxuba onke wanika abantu. Omnye wafumana inani lokuqala apha, inani leshumi phaya emva, inani leshumi elesihlanu, inani lesixhenxe, inani kanye ngolo hlobo. Axutywa wonke kanye apha phambi kwenu yonke imihla. Athi ke akubizwe asuke babizwe nje kumacala onke. Yabona, kwaye ngoku awumelwe nokuba nalo ikhadi lokumthandazo, ungahlala nje apho ukhona. Utheni ungena zitsikile ngokuhlwanje ufumane iyure esiphila kuyo? Yabona, ngoku usele iza kuphela kananjalo sihlobo, isondele ekupheleni. Ngoku ukuba uThixo kaAbraham wamvusa uYesu Kristu kwabafileyo, nokuba uYesu athembisa ukuba ngemihla yokugqibela imiqondiso eminye owathi kuAbraham, laa ngelosi eyayinguThixo esenyameni yomntu wayenza phambi koAbraham kanye phambi koba unyana wedinga afike, uYesu wathi kuyakwenzeka into enye namhlanje. Ngoku sibona amasuntswana kunye namahlelo nazo zonke ezo zinto nesiphithiphithi abakuso. Sibona uBilly Graham phaya ezantsi ngaphesha, noOral Roberts nabonke abo baphaya phandle, isithunywa sakwamoya nesithunywa samahlelo phaya ezantsi. Sibona konke oko kuqhuba umqondiso. UBilly Graham isifundiswa sesakwalizwi ngenene, loo nto amahlelo akholwa kuyo. UOral Roberts umphilisi ngokupheleleyo kanye oko abakwamoya. Kodwa khangela apha, kukho into eyenye ethenjisiweyo kwimbewu kaAbraham. baye basezantsi phakathi kwamahlelo kukho into engaphandle kwamahlelo emele ukwenzeka ukuhlanganiswa kwabantu ndiza kuyeka nje kude kube ngokuhlwa ngomso kangela andimazi laa mfazi ndiza kuguquka ndize ngomva kuye ukuba inkosi uthixo uyakuthetha into kulaa mfazi mhlawumbi ibe into eye yasekhaya mhlawumbi ezemali mhlawumbi isigulo andazi uyakwazi ukuba inyanisona okanyehayi ukuba uyakwenza into enye ngokuhlwa nje nowayenzayo ngoko ndingakholwa ukuba uthixo uyesu kristu wathembisa ukuba uyalapha ngumhla wokugqibela mangapha abakholwayo ukuba siphila kumhla onjengesodom apho ihlabathi lonke lingene kwimeko yobusodom mangapha kunabakholwa koko ndindixele khona ngokuhlwa nje inyaniso ngoko bantwana nembewu kaabraham kholwani kuthixo ngoku uze oku kube nokuyikhupha engqondweni yakho ukuba ndizama ukuthetha into nalo mfazi ndikhangele naye ebusweni okanye ndizama ukuhlanganisa zonke izinto zovumisa abana okwaziyo ukufunda ingqondo unokuba nolwazi olungcono kunoko yabona wakho wambona umntu ovumisa ngokufunda ingqondo eshumayela ivangeli wakho wambona umntu onqula imimoya eshumayela ivangeli esenza inkonzo nezimanga ebabaza uyesu kristu ekwangu hayi yabona yinto nje yingqondo yabantu yabona bazi imfama uyakholwa ukuba bangazifama ibhayibhile yathi bayakuba njalo ngaba kunjalo izithuthuthwita abathwelwane likratsha abathandi bezilo lokuba bathande uthixo abangenatarho abatyholi abangenakuzeyisa abangenakuthanda kulunga benokumila kokuhlona uthixo ukanti bawakhanyela amandla abo akazange athi uyesu mateyo ngcwelisesihlsmabnesine athi le mimoya mibini ngemehlo okugqibela iyakusondela kangangoko ukuba ilahlekze nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kodwa akunakwenzeka babe kwiingcinga zikathixo ekuqalekeni kwaye bayinxalenye kathixo ngoku uthixo kaabraham kaisake noyakobi yenza kwazeke ngokuhlwa nje ukuba ndithetha inyaniso ngawe nguwe nkosi ngokuthobekileyo abakhonzi bakho mababe nokuzisusa iingcinga ezizabo endleleni ukuze ukwazi ukusebenzisa imizimba yethu senzelo lwakho uzuko egameni likayesu kristu unyana kathixo yintoni isipho ayisiyo nto uyithatha nje uxhabele ngayo ujike hayi hayi kukwazi ukuba wena uzikhuphe ecaleni ukuze uthixo abe nokusebenzisa isipho kuzikhupha isiqu sakho aze uthixo asisebenzise eli nenekazi lisemva kwam liza kufa khona ngoku ukuba liphiliswa eli nenekazi lisemva kwam lisandula kuthandazelo yenye indoda utshanje inomhlaza umhlaza usebeleni lalo nasemifungeni yalo kwaye kutshanje belisandula kuthandazela kwaye lizama ukwamkela oko ngokukholo ukuba liphilisiwe loo nguyitsho inkosi inyaniso leyo nkosazana ukuba yiyo shukumisa isandla sakho ubhekise kwisihlwele uthixo kaabraham usaphila ulungile hamba ukholwa kwako ukukholwayo uyakuphila amen niyakholwa uthini ngesihlwele lo mfazi uhleli apha kanye ekupheleni komgca inenekazi lesibini kanye phaya ndithe ndakujika kanye phaya ndabona into into ejikele ngaloni yalo impompa ukubetha kwegazi lineqondo liphakamileyo lobushushu begazi ngaba kunjalo nkosazana phakamsa isandla sakho uba uyakholwa iqondo liphezulu legazi lakho liyakuhla uthixo kaabraham uselapha useyiloo nto kanye wayeyiyo ilizwi likathixo lalo mhla uphila njani uyakholwa ngoku yiba nokukholwa kuthixo khangela ngathi usengumntwana nje uthixo uyayazi intliziyo yonkosazana encinane andiyazi uyakholwa ukuba uthixo unako ndityhilela ukuba into na undonakele uyakholwa kuye ukuba ndenze njalo asikokwakho okomntu othile ongomnye ngumnakwenu kwaye kugula kakhulu kwaye kwisixeko esithile apha emantla ethulele kwaye usesibhedlele kwaye unesifo samasumso egazi lukemia kwaye oogqirha bamncamile ukuba afe akho mathemba ngokupheleleyo kunjalo uyakholwa ulungile yintoni le uyiphethe ngesandla thatha loo nto uyibeke phezu kwakhe uze ungathandabuzi ukholwe amen niyakholwa andizange ndilibone elinenekazi ebomini bam kodwa uthixo usenguthixo ngoku ndixelele umntu onokuba nokuyenza loo nto akhe kwenzeni komntu bayenze loo nto uthixo awathi uyesu kristu wathembisa ukuba uya kwalapha ngemihla yokugqibela azingqinele kanye phambi kwembewu kaabraham njengoba kwakunjalo ngemihla yasesodom ngoku apha andilazi elinenekazi singaba semzini omnye komnye ndiyaqikelela uba kokuqala sihlangana ebomini uyakholwa kumba ndisa isixaka sakhe uyakholwa kule nto kuba lilizwi kwaye uyazi ukuba eli lizwi lisenguye umcaluli wencingane nezicamango zentliziyo ngaba kunjalo ilizwi lingumphilisi kananjalo ukuba unokukholwa kulo uyakholwa ugutyuthelwe nawo ngethunzi elimnyama umhlaza uyakholwa ke uba uthixo andixelela uba uyiphina loo khensa ikumathumbu asemazantsi utsho ugqirha uyakholwa ngokuba uyakuphiliswa. Hamba ungathandabuzi konke kwaye uThixo uyakuphilisa. Amen.
You believe everybody?
Niyakholwa wonke umntu? Kanye kanye loo nto wathembisa ukuba uyakuyenza. Banokukholwa kuThixo, ningathandabuzi. Asazani omnye nomnye, andikwazi. Ukuba singaba semzini mabayazi loo nto baphulaphula. Masibambane isandla. Andizange ndimbone nomfazi ebomini bam. Niyakholwa apho phantsi? Niyakholwa ukuba nguYesu Kristu? Yintoni na? Ilizwi lakhe. Xa abantu belala abali mntu bala ilizwi. Ilizwi elalingaphandle alakwazi ukubuyela phakathi. Ngoku elinenekazi lingowasemzini kum. Andizange ndalibona ebomini bam. UThixo ungumphilisi. Isenoba lizelanga kuphilisa. Isenoba into enye kodwa uba uThixo uyakundicacisela ukuba yintoni enkathazo yakho uyakukholwa kum. Into yokuqala oyithandazelayo kukuba unendlebe engaphilanga. Enye yeendlebe zakho awuva ngayo. Injalo loo nto yinyaniso leyo. Uze ube nomkhwa kwaye ufuna ukwahlukana naloo mkhwa ngokutshaya imidiza. Beka isandla sakho kule ndlebe yakho iphilileyo ngoku. Lungile. Kule ndlebe yakho iphilileyo. Lungile. Ngoku kholwa kuThixo uhambe indlela yakho awusayi kutshaya imidiza futhi uba uyakholwa.
You see what happened? Isn't he real?
Ngaba kayo ine.
Thank you, Jesus.
Andikwazi. Sinaba semzini omnye komnye. Andizange ndakubona ebomini bam kodwa uThixo uyakwazi. Ukuba uThixo angandixela into ngawe uyakukholwa. Ngaba isihlwele sonke siyakukholwa. Nabana uphaya umaziyo lo mfazi. Nabana uphaya kwisihlwele umaziyo lo mfazi. Kulungile. Uyazi ukuba oku yinyaniso na okanye hayi. Oku kumele ukuyiqonakalalisa. Oku kumele ukuxela inyaniso. Ngoku ningabona nje okwenzekileyo kule mizuzu imbalwa kum idlulileyo. Yabona? Yenze nje kuba ndigxathazele. Yabona? Kusuke nje yonke into yaba mnyama.
It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not
a thing. It's not a thing. It's not a thing. It's not a thing. It's not a thing. It's not a thing.
It's
not a thing. It's not a thing. It's not a thing. It's not a thing. It's not a thing. Abangakholwa abakholwa kulona abalindelwanga ukuba bakholwe kodwa amakholwa ayakholwa ngokuba umoya oyingcwele uyakutyhila oku bangapho uyakukholwa ngeentliziyo zenu zonke ningaziphakamisa izandla zenu nokwenzakala okuthile wafumana ingozi yemoto yenza ukuba kutsaleke ukhululeka amathambo omqolo entanyeni yakho unentso eyathi yaxhuzuleka injalo loo nto ayinjalo uyakholwa uyakuphila mayibongwe inkosi uyakholwa ukuba uThixo uyayiphilisa inkathazo yezintso ngoko hambo wamkele impiliso yakho yiza nkosazana khangela ngapha uyakholwa uba uThixo uyayiphilisa inkathazo yentliziyo kulungile hamba indlela yakho ukholwa intliziyo yakho iyakuphila yiza apho uyakholwa uba uThixo angawuphilisa umqolo wakho akwenze uphile hamba ukholwa ke ngoko kholwa nje kuThixo loo nto kuphela kumele ukukuyenza uyakholwa uba uThixo uyayiphilisa inkathazo yesisu hamba udle isihlo sakho sangokuhlwa ukholwe ngentliziyo yakho yonke yiza uyakholwa uba uThixo angakuphilisa ukuhamba kwamalungu hamba ke ngoku ukholwe wenze uThixo uyakukuphilisa kulungile yiza uyakholwa ngentliziyo yakho yonke uyakholwa ukuhamba kwamalungu kwakhona uyakholwa uba uThixo angakuphilisa hamba ke ukholwe uthi ndiyakubulela nkosi angapha amakholwa apho phantsi ndiyakholwa elinenekazi linxibe iloko ebomvu phakamisa isandla salo kanye apha ndibolwa kukuphama kweqondo lobushushu begazi uyakholwa uba uThixo angakuphilisa uyakholwa kulungile beka izandla zakho phezu kwela nenekazi isecaleni kwakho apho phantsi ulixelele uba ilizwi lalo liza kulunga amen nantso ke amen uyakholwa yiba nokholwa nantsi indoda ihleli apha inokopha uyakholwa umhlekazi ohleli kanye kule ndawo ewe unokopha uyakholwa ukuba kuyakuphila elinenekazi lihleli ecaleni kwakho linokopha nalo kwaye linenkathazo yomqolo uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa uyakholwa phakamisa isandla sakho ukwamkele kholwa elinenekazi lihleli ecaleni kwakho linenkathazo kwimilenze yalo nasikhotyana walo uyakholwa kuloo nto injalo nkosazana uyakholwa kuloo nto uba uyakuphiliswa kulungile phakamisa isandla sakho uthi ndiyayamkela kulungile elinenekazi lisecaleni kwakhe linesifo sosulelayo uyakholwa uba uThixo angakuphilisa kweso sifo sosulelayo nkosazana lula inxibe indondo hamsa isandla sakho uthi ndiyakwamkela kulungile kholwa kukho elinenekazi lisecaleni kwalo linenkathazo yezintso uyakholwa uba uThixo uyakuphilisa inkathazo yezintso nkosazana kulungile phamsa isandla sakho uyamkela le ntombazana incane isecaleni kwakho inesibhoko uyakholwa uba uThixo uyakuphilisa isibhoko apho phakamisa isandla sakho uyamkela angabokholwa ngenhliziyweni yonke ngoba uphakamanime ngenyawo uyamkela phakamanime kubukho bothixo ka-Abraham isake noyakobe egameni lenkosi uyesu kristu anga umoya ingcwela ngawo angene kwesakhiwo ngoko aphilise wonke umuntu wakubukho obungcwele